kala kunswaza vaseke vagambe nimba vajereke wangamba nti unjagala ndavanga kati undese uyagala kunkabya nswale ebigambo byange mbimire balaba bepika balaba twerika uyagala kundeka ogende. Uyagala kunyanika balabe ubuzina bwange nkale siri mutukirifu siri malaika nange nkemebwa ndi muntu. Uyagala kunzita mfe onerabire ndabosibula nsabonsonyiwe usigale. Uyagala kunkabya nswale ebigambo byange mbimire ndabosibula nsabonsonyiwe usigale.
Oyagala kunswaza.